This is a Vuma 103 podcast.
Salalela uhleli KZN 60 minutes la kuyivuma 103 siyaqhubeka sibheka indaba ethe zaqhama kuyona lempela sonto nomnumzana uSandile Motha uyipolitical journalist kuyiphephandaba iSunday World. Olunye kudaba olukhona oluthinta kakhulu kezombusazwe African National Congress Mr. Motha bekune inkomfa ke eyimbili zeyifunda ama regional conferences eMalahleni naseFarnorth. ANC ukhipha istatement ukuthi ke lezi inkomfa eyimbili enyakatho isifunda sokuzindal zihambe kahle and masithola azangeke kube khona i-contestation ebekhona. Ikuphi singakuthola ngalezi inkomfa eyimbili eyibanjwe kakhulu ngalesi sikhathi sayo
ke-COVID-19? Wena wasegudukomo bezibanjiwe iy'nkomfa ze-ANC eMalahleni region kanye ne-Farnorth njengoba usuchazile ndoda. Into esiyibonile eMalahleni sibonile kubuya uDokotela uNtuthuko Mahlaba ebuyele esikhundleni kabezele kusona mhlawumbe singathi okuvelayo lana ukuthi uDokotela uMahlaba yakhumbula ukuthi usabhekene ney'nselelo zomthetho uhamba amacala but ke kubonakele ukuthi kushuthi usayikomanda isupport within the region because he was able to be elected back in office despite inkinga abhekane nazo. Uzokhumbula ukuthi le ngathi wena mkhathwa eyasemalahleni it's an interesting development because it then says since the ANC took a decision ukuthi uMahlaba ngekabe ingxenye yabantu abazovotelwa kulolu khetho lomasipala, it means uzoba usihlalo we-region, then kuzoba ne-mayor who will then report or will account to yena uMahlaba. So uzoba nalento kuthiwa yi-two centers of power. It would be very, very interesting to see how these political dynamics will play themselves out. So silindeleke ngamehlo abomvu but eyibongela ke noMahlaba uchazile ukuthi naye uhambled ngendlela abantu abakhombise ngayo umeseka nakuba ebhekene neyingxaki uyeke ogcine evelile njengosihlalo lapho. Mhlawumbe kuFarnorth uzokhumbula ukuthi kuwo amabili la ma-region bekunalento yokuthi bekunama fights within BGM lokhu kuthiwa ama-branch general meetings.
Yes.
Inhlaka ke lezi zabafebe for instance eFarnorth umuntu ophumelele lapha uSiphile uMfoka Mdaka uzokhumbula ukuthi waye ube kulopholo obululo ube unobhala
uselapho nje phambi ukuqhubeke kunalo mbono okhona ukuthi uma unobhala kunzima ukuthi uluze iconference elandelayo ngoba usukuphethe onke amandla ngoba usho ukuthi-ke ubesebenza kanye nomnumzane uMthethwa uBethwell ngalesikhathi-ke sethema edlula.
Angithi vele as unobhala you are the custodian of all things that related to a party ukufunctiona kwe-party kusezandleni zakho so you control things such as your documents and all of the branch membership and all of that ihendlishwa wena so kuye kube nalowo muzi ukuthi kukancane kakhulu ukuthi uluze umkati unobhala vele. So simbonile-ke umnumzane uMdaka ebuye ebasesikhundleni-ke sokuba usihlalo njengamanje unobhala wakhe kuzongena lensizwa eyimeya yasemtubatuba okuthiwa uThobani uThobelani uNgqamphalala uyeke ozoba unobhala e-ofisini. Uzokhumbula ukuthi eFarnorth wena mkhatshwa bekuney'nkinga futhi ey'shaqisayo kule region. IFarnorth ukuze mhlawumbe sikhanyisele nomlaleli nasekhaya ihlanganisa iy'ndawo ey'fana neJozini oBhongola noMkhuza namntaka babo. So uzokhumbula ukuthi emabrantshini bekunalento yokuthi kusatshiswa abantu ney'bhamu kukhuma iy'bhamu kuwa ama-BGMs lawa abi-elect amalukhuzana ama-delegates to be conference and all of that. So bekunaleyo nselelo kuze kwaba khona iy'nhlaka ezahlukene ey'bhalela i-national leadership ithi ayingenelele ngebhathi-ke basokole ngokuthi abakutholanga ukusizakala bekuyi case I think baze bangenisana nasenkantolo nje kuliwa yona lento yase North Branchini so ukuba ukuthi ke ilokhuzana national leadership declare ukuthi the elections the conference was free and fair and the leadership akukho esingathi mhlambe i-election endlela engagunyaziwe so kuyi-interesting development on its own wena mkhathu
kuyazwakala kakhulu ngiyafisa sibuyele elapha emalahleni we know ukuthi umnumzane umahlaba njengemeya yasenewcastle njengamanje kuthiwa ke ukhishiwe kwi-list yalolukhetho-ke oluzayo but anginayisho noma ku-ANC kushouthi akakastepi aside noma abakamyaleli manje ukuthi uzokwazi eqhubeke as original chairperson i-two centers of power ezosebenza ngendlela engajwayelekile if kuthi naye at some point mhlawumbe ngekwazi ke enza ama-functions alo iqembu njengosihlalo
ya ukuthi iyathusa yenze ngisho nasothondo sokuthi nami iyangithusa ukuthi ngale le-step aside resolution kakhongolosi isebenza kanjani because by virtue of ukuthi he was not included kwi-initial party list for municipal elections it would mean ukuthi kushuthi even at party level in terms of ama-elections ngakabe yingxenye yalo muntu so there's no clarity lapho ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi a participate in regional elections when he's facing these legal walls so kunaleyo nto engacaci kahle hle ukuthi uzokwenza njani ngiyenzeka ukuthi mhlambe mekuthiwa liyamgojela icala uzowehla esikhundleni so you're not sure ukuthi kwenzakalani
yazwakala sisenaye umnumzana uSandile Motha uyi-political journalist kwiphephandaba i-Sunday World olunye kudaba sisakhuluma nge-Far North lapha engwavuma bekubanjeke umkhosi womhlanga okuyingomnyungothike noma umlenze wokuqala ngoba siyazi ikibe mbili ngokujwayelekile but oku-interestayo ngalo mkhosi womhlanga kade ubanjiwe ngaphansi kwesilo ingonyama umisa uZulu kaZwelithini ukuthi uhulumeni uthe ngeke ube yingxenye yalo mgubho ngenxa yokuthi kusekhona udaba oseyinkantolo nolusabhekwe futhi-ke nawuhulumeni kazwelonke udaba othinta isetifiketi lelo ukuthi ngabe ubani osesihlalweni sabo ubukhosi bakwaZulu sitshele kabanzi ngalo mkhosi obubanjwe ngempela sonto
ya umkhosi njengoba uchaza wena somaphunga ubanjwe umkhosi njengoba singathi ilokhuzana yokuqala njengoba injwayelo nje ukuthi kuqalwa engwavuma vele mese kuyadlulela-ke enyokeni so ube khona despite lokhuzana ugovernment usho ngokusobala wathi since kusanayinkinga ebukhosini bukaZulu ugovernment ngeke usupporte any cultural activity ezowenzeka so kuthusile ukuthi uqhubeke umkhosi womhlanga engwavuma despite ugovernment ethi ngeke awusupporte so isiyadida le nto kahulumeni kahle ngoba kuze namakhosi akuveza okungenami kwawo ngendlela ugovernment abathi lisingatha ngayo udaba lobukhosi bukaZulu so kuvelile futhi ukuthi zikhona iy'nhlaka ebukhosini bukaZulu ngaphakathi abomndeni abebengasupporthi-ke njengoba wazi ukuthi kunama-factions noma kuneyanhlukano ngaphakathi ebukhosini bukaZulu so bakhona bebethi bona bazi ngokuthi ayikho into ofuna ukuthi into ebukhosini including imali uyakhumbula ukuthi i-budget ngathi isamisiwe okwamanje ukuthi isebenze ngesizathu sokuthi-ke kusana la inkinga yokuthi kuqhigiswana ey'nkantolo so u-government uyiphendulela noma uyilandulela ngokuthi akakwazi ukuthi alekeleke indlunkulu mekusenalo mbango okungacaci mayelana nesihlalo sokuthi ubani ofanele esihlaleni sesilo esesakhothama umro ombani so kuhlananaleyo nto nje esisabhekene nayo ubukhosi bukaZulu so bona on the other side baqhubeka isilo umisa uZulu kaZwelithini uyaqhubeka wenza umsebenzi njengesilo sesihlalweni ngako olunye uhlangothi kukhona umdonsiswane so ugovernment-ke uviwishwa noma bambona njengomuntu ongathi usesupporta lolo lunye uhlangothi uzokhumbula wena somaphunga ukuthi kunethimba thizeni elikhethwe noma liqokwe umongameli president Cyril Ramaphosa ukuthi libhekane ngqo nalenkinga yasendlunkulu. So silalindele ngamehla bomvu.
Akho singene kolunye ke udaba la olukhulu ngibuka isikhathi udaba luthanda khuluke u former president uZuma umnyango wa correctional services izolo ukhipha statement ukuthi komnumzane ka uZuma ngokuthi ke bebuke isimo sempilo yakhe banqoma ukuthi bamdedela nge medical parole. Siyazi ukuthi ke useva u 15 months sentence emveni ukuthi ke kuthiwa ke wadelela umyalelo we correctional court. Sitshele kabanzi indlela ke umphakathi nenhlaka ezahlukahlukene ezamukele ngakhona le medical parole ka former president.
Ithole singathi ithole uku support ehlukile isothi imbono yashayisana kodwa abantu abaningi bayakwamukela ukuthi u former president ubaba uMsholozi akhishwe nge medical parole kodwa ke gene ama opposition parties lawa esingathi afana no Democratic Alliance akhombisile ukuthi awaneme ikakhulukazi e Democratic Alliance ne AfriForum for instance ku case ye lokuzana ye DA isi ithembisa ukuthi izobhalela uminister wa correctional services uLamula Ronald Lamula i-demand noma isebenzisa isigatshana sizweni somthetho okuthiwa i-promotion of access to information act ifuna ukuthi kahle kahle lesinqumo sokukhipha uMsholozi kufinyelele kanjani kusona ifuna kahle kahle namaminithi omhlangano aleli komiti okuthiwa i-independent medical parole board okuyikomiti esihlalayo elisuke lidingide iy'celo esuke zifakwa abantu ofune bakhishwe ngoshwele. So udaba nje msazoba nathi isikhathi eside kakhulu wena mntakababa.
Omunye uzobuza ukuthi kade lokhu kukhona ukuthi akuye kube khona isixazululo esikhona. Is this a political decision noma siyazi ukuthi uMsholozi akekho azange bese simeni for isikhathi eside uke waya nakumazwe afana nakuCuba but umunye uzothi mhlawumbe ngenza ukuthi le political solution isitholakele.
Without a doubt it's a political solution esitholakele. It was a disaster for ANC. It was a disaster for my elections for the ruling party. So I would think it was lento singathi behind the scenes negotiations aqinisekwazile ukuthi uMsholozi aphume ngoba because uzokhumbula wena mkhatshwa uMsholozi i-draw card in terms of elections for ANC. So abantu abaningi une-support eningi uMsholozi and le ukuphuma kwakhe ngale medical parole kuzoyilekelela kakhulu i-ruling party kakhulukazi uma ubuka ngendlela ebisibhekene ngayo nengwala ubuthola ngisho ama-regions for the first time ANC regions ephumele obala ethi azo-encourage ama-members ukuthi angayi kovota angayi kuma-polls. So bekuyi-disaster. So I think ba-realizeile ukuthi there's no other way funeka aphume uMsholozi so that we can save the party and save izwe ngoba ububona lama-movement abelokhu ekhona ko-social media and so on abangayibekile phansi kuthiwa Free Jacob Zuma. So ekugcineni wagcina ephumeleke uMsholozi usengaphakathi ke njengamanje elokhuzaneni usesesibhedlela ke asahle ngakhona ngokuhamba kwesikhathi bekwenze bemdede nabamise ekhaya nalapho ke uzoqhubeka khona ukuthi ahlengwe njengoba engaphathekile kahle odokotela nomndeni wakhe ke umnakekele. So uphendule umbuzo wakho nje ngokuphelele, it was a political movie thina sikubheka kanjalo endemeni yobuthatheli wena mntakababa.
Okunye ke okukhona i-association yakhe no-National Commissioner waka Correctional Services u-Arthur Fraser ngaphambilini wayo-Director General waka State Security Agents uSASSA ukhulunywe ngawo kakhulu ukuthi ziningi izinto ezazingahambi kahle ikakhulu kukhona ama-moves ayenceda yena unxamalala ngokwey'nsolo ey'vela kakhulu kwikhomishana yokuqhwaga kumbuso. Nangomnumzana uFraser futhi uyavela in picture njengoba phela kuyena u-National Commissioner nosayine incwadi yayo ke i-medical parole.
Yes, uye phela oyisikhulu samajele uye ogcine esesayinile incwadi yokuthi akaphume uMsholozi. Basuka kude ke umnumzane u-Arthur Fraser noMsholozi ngoba uchazile wena mkhathi ukuthi wayeyi-spy boss kusuthi ku-state security agency wayephethe khona uzokhumbula ukuthi ubenqanyiwe ube umunye wabantu abanqanyiwe ikhomishana lekazondo ebiphenya ngokwamanda kwamandla ombuso ukuthi akafike kuyolethe ubufakazi obuthinta yena ngqo. Wase yabatshela-ke itshele ikhomishana kazondo yena u-Arthur Fraser ukuthi mene ngibiza lapho madoda kushouthi kofuneke ngisho yonke into eyayenziwe yimfihlo yezwe, ngibale no-president baphambilini ukuthi babenzani, mene ngibiza lapho. Bagcina-ke sebengayibizanga indoda ngoba ibatshene emehlweni ukuthi kusho ukuthi izogiga zonke iy'mfihlo. So umnumzana Arthur Fraser akuseye umuntu ongamthatha kancane. Abantu abasebenza kakhulu behind the scenes, kodwa into abasuke beyisebenza igcina isicacile ukuthi basebenzani wena mntana babo.
Okunye futhi kuye kwavela komunye umhlaziyo wezepolitiki ukuthi naye umnumzana uRamaphosa wayengekwazi emane emdedele nje emveni ukuthi ke esukile as u-director waka-State Security Agents, yingakho amusa mhlampe kwa-correctional services, okuyinto nakhona-ke engelula njengamanje uma ubheka ukuthi usephinde futhi wabasemehlweni. Umuntu osuke nolwazi lwezomhloli njengaye kunzima ukuthi uvele umdedele kanjalo ngoba kuningi akwaziyo ukuthintizwa.
Uqinisile Somaphunga, kunjalo nje mntakababa. Kodwa uzokhumbula ukuthi yena ubaba u-Arthur Fraser i-contract yakhe vele iyaphela nje maduzane nje, I think kule nyanga end of the month izobe siphelile. Umongameli usembhaleleke mekushiwo umongameli Ramaphosa ezowambhalela ukuthi hayi ndoda, ukhumbule imiphela le contract yakho ngeke isavuselela, uzobe usuthala umhlalaphansi. Usemchazele kanjalo.
Akwe sibheke kudabeni lide ngalo kwi-Sunday World, udaba lelo ube yingxenye yalo ulibhala. Udaba oluthinta kakhulu ke unobhala wamankomanisi umnumzana uBlade Nzimande nosehlale isikhathi eside lesi sikhundla. Nibhala ukuthi kunetulo elikhona lokuthi-ke esuswe kumandla akhona nengasey'khundleni ayiphethe ngabe unobhala wamankomanisi. Nawoma futhi ekuphinde kube ney'nsolo ey'khona nokuphatha kwakhe umnyango ka-higher education. Ngamafuphi nje lolu daba lusukaphi and lubhekephi?
Ngibonge futhi wena Somaphunga. Lolu daba ndoda udaba esilitholile ngemithombo yethu ekhona phakathi kumakomanisi. Lolu daba lusuka ku-fallout between uNzimande no baba okuthiwa uGwebu Inkundla Qonde noma uGwebs abanaye phakathi kumakomanisi. UGwebs Qonde ususpendiwe u-director general we department le yaba higher education. So into esiyitholayo ke wena Somaphunga, sithola ukuthi le campaign le so i fallout between uNzimande noKonde isisetshenziswa ngaphakathi abantu abathile ukuthi ikhiphe uNzimande njengonobhala wamakomanisi kunkomfa yamakomanisi ezoba ngonyaka ozayo. Into evelayo amagama kuthiwa le campaign ilidwa unobhala wamakomanisi e-Western Cape okuthi uXolile Nqatha. E-Western Cape unobhala futhi wamakomanisi okuthi uKhaya Magaxa, bese kuthi-ke e-Northwest futhi unobhala wamakomanisi e-Northwest okuthiwa uMadoda Sambatha, yibo kuthiwa basekhaleni lalo mkhankaso lo ophushayo. Kuney'nsolo-ke zokuthi kahle kahle kusetshenziswa ubuhlanga i-tribalism, angazi singathi ubuhlanga yini wena Somaphunga, but kusetshenziswa i-tribalism ukudriva uNzimande out of his position. Uzokhumbula ukuthi uNzimande usebe kulesikhundla sokuba unobhala jikelele wamakomanisi kusukela ngo-1998 futhi ususpende 23 years unobhala wamakomanisi wena mntana baba.
Okusho ukuthi ngiyafisa ukuthola ukuthi-ke i-province eyayimthwele ngeqoma kule conference noma kwi-congress ka-14 ikwaZulu Natal noMozi Mabhida, kukhona khona ethe yakusho kakhunakulezi insolo zobuhlanga ngabe-ke zikhona ngoba siyazi ukuthi-ke inkomfa le ka-15 izokwazi ihlale-ke ngonyaka ozayo, mhlawumbe ngicathi kulinde ukuthi ihlale between uJune and July uma zonke izinto zihamba kahle kakhulu-ke ezweni. Kukhona-ke i-province yasuka kuyona uMnumzana uNzimande ethe yakuphawula ngalokhu uzinzo lolu lutshengisa ukungabibikho.
Nakuba wena Somaphunga ingakuvezi kucace bha, ingakubeki ngembaba, iyasho ukuthi campaign iyayazi, iyasho iprovinsi yaseKZN ukuthi campaign iyayazi kade yaqala ukuthi kuphushwe uNzimande out of his position, kanti ihambisana nokuthi kunohlakathizeni lwabaholi abazinza kakhulu e-Eastern Cape asebezama ukubuyisela amandla ombuso YNC party kusebenza so ama communists because uzokhumbula ama communists are regarded as the key power brokers within the tripartite alliance. So kusebenza wona ke bayavuma ukuthi bayazi leyo campaign isha phezulu ikwazulu natali ke ihambisana neGauteng ukuphikisana na lenhlaka engaphakathi elinamfuno uMvukanzimande.
Mr. Motha, sikubambe lapho, siba kukhulu ukuthi ke ube ingxenye yohlelo, siyophinde sikumeme nangokuzayo.
Wena wasegudu inkomo, siyabonga nakubalaleli.
Umnumzane uSandile Motha, uyi-political journalist kwiphephandaba iSunday World. Kade sibheka kakhulu ke indaba ethe zagqama kule mpela sona.
This is a Vuma 103 podcast.